ulianza wewe, wakaje waimbaji na bana puo wale mwewe, franga indaji wakatusua kwa kuwa. Najua mshikaji unaishi kwa miko, na zako itikadi zipo kimziki na so mshiko. Kama highlights hella, kwao high make sense, no sweat kisela, minka komatu na lako pens. Siku sound garbage, au kuchange suddenly, mini mjesh so inaweza fast savagely. Hip hop yo kweli, ukapigwa redioni, sometimes malaika heading out, tembelea motoni. Benz ni kipof na nemona halioni, sikuwa na hope mama alimpenda tangu mkiwa tumboni. I started young, I made my mother's own made drum, man blurry for code guitar, moja leniza, bongo flavor mzuri kiasi, hip hop window my queen. My first, my last and everything in between.
Nasema mimi na we, tangu long long time,
kabla hezi pesa,
kabla jaja hii fame,
chajabo jabadilika na upo kwenye mainstream. Bongo hip, ha, bongo hip, ha.
Nasema mimi na we, tangu long long time,
kabla hezi pesa,
kabla jaja hii fame,
chajabo jabadilika na upo kwenye mainstream. Bongo hip, ha, bongo hip, ha. Kama kupenda we ni dhambi, bas shetani yunami, na kama estonyea kambili nwa bambe dukani. For me little pieces, there's I'm con opera ka James Ray, na watasema stisho kati wanaogopa ni stoke. Wafuate mkumbo huu wasomi, wa midundo na mistari, kiwa na nyundo mkononi, ni rice kupigilia msumari. So to bong, paka ngambo kuna uhuru wa bari, kuna uhuru mwenye chombo, mitambo na mwenye mali. Kujifanya ski, haiwasaidi, wala haiwajengi, unachosema ni kama IPP, eto mpinga mengu. Na wakumbusha zazo swara, seto teje mengia, na mapusha, wanauza drugs ili walishi familia. Mbaya, kuifadhi fuvu la mtu, ndani ya kabati, mbaya zaidi nikuwa na ndugu, alafu kichwa maji, amka gongo la. Like pop is your fala, ni lazima ufate. Waminifu kama mshara, fanya kazi ili upate.
Nasema mimi na we, tangu long long time,
kabla hezi pesa,
kabla jaja hii fame,
chajabo jabadilika na upo kwenye mainstream. Bongo hip, ha, bongo hip, ha.
Nasema mimi na we, tangu long long time,
kabla hezi pesa,
kabla jaja hii fame,
chajabo jabadilika na upo kwenye mainstream. Bongo hip, ha, bongo hip, ha. Mapenze squeeze bila gombana na kuwa yana steam, pia ni ruksa kushikana kinso kushikiana sim, na nipo zim kusikia kimwana kuachana na shim, na bado mnawasiliano na mpango kuchanganya team. Napenda hip hop domana rap ile mbaya, na spit fire bila Hennessy au kula kaya. I want my art to be my legacy, kabla sija retire, wanze ni gwaya wa enemies, anyways ni hayo to beef leto na weave. Na we've so hip hop, MC anaitaka beef, amlete mazake kwa strip club. Bongo flavor na npima, kan meivu kima somo, na gundua many dreamer. Pien believers ain't the common, chajabu ni tempt, ile ni kwache hip hop. Anahidi atanipa good sex, wona nipa true love, hajui who's next, wona nipa too much shove. Nikipa, anomia na tamani ni shuke chin, na misku tamani style style in tamani. Mimi lichwitaji, kuitumie sanani shena nyinyi hiza wadi. Lopiwa na mpaji na imuamini mpaji, ale mvika taji, ili mradi nchaji ni wini na namini. Kuna muda ongea kukupitia mimi, na usamee na fokosea ni vyema mkanzoea nyinyi. Neza kuona unachotaka au atakacho nonyesha, nkitoa ngoma wanitaka wanaipata kuzweni special.
Nasema mimi na we, tangu long long time,
kabla hezi pesa,
kabla jaja hii fame,
chajabu jabadilika na upo kwenye mainstream. Bongo hip, ha, bongo hip, ha.
Nasema mimi na we, tangu long long time,
kabla hezi pesa,
kabla jaja hii fame,
chajabu jabadilika na upo kwenye mainstream. Bongo hip, ha, bongo hip, ha.